Adali.
Hey Adali, Adali. Hey Adali, who you gems in dangerous Adali.
Maddy, Maddy, you dangerous. Me mess on my Bible, your fist, pack a page, your last. This like Mbili, YouTube, my hater last. Need you dang, so kwangu, ni madame, your last. Atali, eh, Atali. The cancel tuna rice, Wali. Na tuna tembe Africa, Watali. Wengine wana imba, pupa, fali.
Let's go, hey. Ni moto, bile anabugi, mina dai kupiga mboko. Cha, cha. Uyu dems in dangerous. Niki teki digi dana kuwa manales. Asame kwa mwaka tukuneka moto selfie. Wane wandu tukundeka sota kadidu. Uyu dems in dangerous. Anko fete asemonye eye glass. Ai, ai, kitungoli. Niki teki miwani na telemanga. Woy kusituka vani chabia ngwatilo yuko ituka. Mumba na kanzo. Kolivoka. Uyu dems in dangerous. Dangerous. Uyu dems in dangerous. Dangerous. Uyu dems in dangerous. Dangerous. Uyu dems in danger. Danger. Dangerous. Atali. Eh, Atali. Atali. Eh, Atali. Atali. Eh, Atali.
Mi inayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nika ni kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikibitu nikinyanya na potoza doko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbaketo etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofto na piga koto. San pigwa rando kupaka na joto.
Panana, nina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Bandana, kanye mlena inabidia weke lawama. Toka tekeje kimbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti ndai kulala. Anda wota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mna shada tutaiwashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani.
Banana, nina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
I want do is get up in it. I'm just saying, baby girl, don't be offended. But every time you shake it when you're dancing, I just wanna slide up and romance it. So tell me, are we going, are we leaving? I got things, shorty, you could be achieving. Backstroke, swimming in the deep end. I put in work, girl, even on the weekend.
I don't wanna lie, so let me just say that your vibe takes me high. Say me one, know why. You were blessed with all this beauty, butterfly. Yeah.
Hey!
Is it your body? Is it your waist? Is it your figure? Is it your face?
Oh,
turn the new body. Can I please take you home? Turn the new body. I want to get you all alone. Turn the new body.
On your list, roll it,
girl.
One of your chains are very unique. Number mojo, what's it go a side dish? Amazing, see what's it go resist. Roll it, girl. Yeah, girl, roll it, I control it. Them only look at you, me and you go on it. Oh, God, your body really nice, mommy. Name me Bali, you want me fantasy. Up on your heart, than the rest of them. One of your katakuna, operate now it. Oh, yeah, ma, do you wanna fade away? A killer, mara, walk in your honor. Me and Nikki, that's no way, I chill now, eh. See, only at a hatter, you could mention.
Oh, many more.
Hey, girl, wind up your waist and show me how you do it. Back up your bump and move to the beat. See, what is your wing in the wind? Your pants up on your list. Roll it, girl. Yeah. One of your chairs are very unique. Number mojo, with it go a side dish. Amazing, see, where's it go resist?
Sio napenda rap lakini usaki mpenzi rapper. Napenda club jam katekwa kwa ni dancer. Hey love me na kila kitu unachotaka. Haters what I wanna issue taka taka. Nimejipanga kakuingia nikakupata. Vile mjanjo mbe wuthia na umedata. Fanya ni kusikie clear kama patra. Kwa mana staki ujaribe come here faster.
Bili haigai nisipogona taba kidoro. Sini dwani jai waza kusitwa nona. Manishi kengedele Nene shamba lako sina kelele. Tena segere Nene chezo bila hata kelele. Wanesha kubali Kulala choka moja tena na bila buka. Kote kufi jai Washe kune kuanda zati tena watajuta. Kiwewe tu Hata kwendo wala mukeka. Kiwewe tu
Mwanyama abracadabra. Onipe nipe akadalaba. Abracadabra, only pin it, I cut the love.
When you're my abracadabra, only pin it, I cut the love. The DJ.
Unamagari mangapi. Weyako mapozi tu. Sani kubeleke wapi. Basi imba nisikie. Gina tanibutia.
Chepa kidogo. DJ.
Imba nisikie. Gina tanibutia. Weyako kidogo. Achani wazi. Achani kufikirie.
Mama sana mama la
chini, chesa chini, chesa chini, mama, chesa chini, chesa chini, mama, chesa chini, chini kwa chini, umesoma sana mama, lakini chesa chini, chesa chini, mama, chesa chini, chesa chini, mama, chesa chini, chini kwa chini,
mukata.
Kama miniskati ya K-Street,
kata.
Kama nauli ya kesi,
kata.
Kama sword ya mashete, au kama mguu ya kadenge,
kata.
Kama keki kwa birthday, au kama sacrament on Sunday,
inagodown.
Kama bay ya hoka down. Vile mademu zitoka na umestand, kanyonyo za adole, yani kama vidole za ondole,
lakini cheza down.
Hey down down down, juleo inagodown. Mama sana mama lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini, umesimama sana mama lakini cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, cheza chini mama, cheza chini, chini kwa chini,
cheza chini my boy, that the best thing, move so interesting, your body stimulating, necessary noise, king kaka, no time for wasting, we jumping from the best thing, kujana wa they, kujana ma them, cheza chini my boy, asemenem, NZZ, wash a fire with the flame, motto, heat dance, yo ya watoto, kulala leo, we, ndoto, ebu, pause, kidogo figa photo, chini, kwa chini, kwa chini, hadi jasha, no, no.
Kikuba tulimeni somba nala nala la jamani raha takulinda kwa kunuti nitapigana jihadi pendo liwe madhubuti wasingie waganga wapambe fiburu shuti wape chai kwenye jagi yetu tamu biskuti wasichie mchanga penzi letu basikeli kabomba la mbele dia unipige mabusu ni wachome kweli kweli wenye viherehere pia wakome aso ausu bebe zima feni
bebe
nimeleta kipepe oni pepe leo zima feni
bebe
nimeleta kipepe oni pepe zima kio yose nimeleta kipepe oni pepe zima feni
bebe
nimeleta kipepe oni pepe.
Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutulu kumia mia. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi zi kandei. Kama ruba ni kandei, tuwe wote. Akam baby kambei, sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday, I love you.
Kwa kochi kitanda naichomia
iyo kote.
Kiona kwa juu chini mezamia
iyo kote.
Sungura nipe karote marake sijazoea
iyo kote.
Nakonja kote na pandisha mori na tetelea.
Salamu ulizo nita
zimenifikia, nipo salama, tausijali. Nalishwa vita, kinono na jiria, bibia niangamia, enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau, nakumbuka tu lako jina, kidogo angalau, beho wa mizizi so kukata shina. Enzi wakapanda dau, mjini baba pesa fitina, mime ukanithara, Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia, ninge kupa nini tena, kula yangu ya kukapasia, kumeza ukatema. Misi na gari, ninge kupa nini tena.
Sitima bado tunaendelea kuacha.
Don't bother me.
Na nini? Paki maringo ndogo ndogo zitakumaliza moto.
Stuck in stress.
Again, Mr. Burudani, take Breaks away the pen.
DJ.
Hello, it's me again. Hello, it's me again. Mr. Burudani, take away the pen.
pole kwa kuchelewa, si unajua foreign. Na wapa vidonge kutuliza complaint. Kichwa sijabeba kama pambo, akili nimetega kwenye chambo. Fulu charge na fulu bando, ukileta so unawekwa kando. Ana maseke ukitete muulize, ila kama mapepe tulize.
Pull up, hey, hey, pull up, that thing I'm begging for, that dog number money.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pole kwa kuchelewa, si unajua foreign. Na wapa vidonge kutuliza complaint. Kichwa sijabeba kama pambo, akili nimetega kwenye chambo. Fulu charge na fulu bando, ukileta so unawekwa kando. Ana maseke ukitete muulize, ila kama mapepe tulize. Semana
Bakes,
kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema na badese utawawa bure, sijalala nimeficha tu makucha, huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi leo. Kama ni kishindo tingisha
leo,
kama ni mzuka pandisha
leo,
kama ni maji mwagika
leo,
kama ni mnazi katika
leo,
kama ni kishindo tingisha
leo,
kama ni mzuka pandisha
leo,
kama ni maji mwagika
leo,
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speakers ina kitambo, napata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, leo.
Hey, hey, hey.
Leo, leo,
leo. Bex the DJ.
Hey, maweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati, I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checky checky, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, hakuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize. Semana
oh, why?
Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema na wadese. Kama ni kishindo tingisha
leo,
kama ni mzuka pandisha
leo,
kama ni maji mwagika
leo,
kama ni mnazi katika
leo,
kama ni kishindo tingisha
leo,
kama ni mzuka pandisha
leo,
kama ni maji mwagika
leo,
kama ni mnazi katika.
I wish ingekuwa gana mavumba kwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami.
Hey, hey.
My darling, I need you love, uwe na mi, haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini, ukisha wapa wana kwena. Obasi jilegezi, ni kubebe mgongoni. Dika ni kudekezi, ni kutunze kama mboni. Wakija wapotezi, jifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Uwa bamijo, ululu femi.
Pazuwa na misamba, bila kuyumba, tingisha hiyo dhudha, yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Huda bad girl, huda kila manto. Takunya bunda mami gongo, na fosi kiki katia mna bando. Shtuwa jati one time, shaku shaku one time, soko soko one time, galelelo one time. Shtuwa jati one time, shaku shaku one time, soko soko one time, galelelo one time. Asip banjuka tu, nasema tena banjuka tu, bila kunjali banjuka tu.
For you.
vya paiko kutoka mazabe picha twazi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bada ya chani kimoko cause I just wanna let them know to my feet commute.
It's okay. It's okay. wanna bounce this pussy. I meant to stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Come see the way I run this city. Why every man wanna bounce this pussy? I meant to stay a long time, no quickie. So come see me, come see me.
Tengo kula gebyo talabanga ko. Kuzi nina mazina gota zinanga ko. Nazino stadio tozike zanga ko. Nebyo fumba baby tobedi anga ko. Nino mokwano nina kusira usire zisim shim sima. Ate torwayo baby tundum ya seri. Yali kwagananga Cinderella. Nino mokwano nina kusira usire zisim shim sima. Ate torwayo baby tundum ya seri. Yali kwagananga Cinderella. Come see the way I run this city. Why every man wanna bounce this pussy? I meant to stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Come see the way I run this city. Why every man wanna bounce this pussy? I meant to stay a long time, no quickie. So come see me, come see me.
Ola mukamba, mulei mukamba. Nika mabanga vile nimewa samba. Nimewa kumba, nimewa weka bamba. Ni blanda, umalizi ya madawa kwenye blanda. Kama nibaya, nibaya basi ni blanda. Kuwa kafiti sana joku piga pamba. Nasikelele basi nasiku jigamba. Asanda vile wanamundika kwenye kanda. Hakina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele muka chini na kupanda. Vile unacheza uko fiti umeweza. Yoyo nzuru mepecheza weni wale jowa chanta. Take it down luo, take it down luo. Mudogo dogo, take it down luo. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo, take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingi ka mudogo. Mudogo, mudogo.
My boy.
Mudogo dogo tingi ka mudogo.
Ni my boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wewe nipata kwa traki kama si moto. Nikojona tuko flani tuko dogo dogo. Take it down low, ushajua what it is. Usijali mami, wewe ndio nominee. Nimekafunga, nimekapiga loko. Ile kitu mimi nadeni kakisa.
Tenge kaka unapenda kutengeka. Tenge kaka unajua kutengeka. Tenge kaka kila mtu kutengeka. Tenge kafiti sana kutengeka. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingeka mudogo. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo tingeka mudogo.
She want that. Told her give me love. She said baby stop that. She said she gotta go. Told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night.
She said she want this. She said she want that. Told her give me love. She said baby stop that. She said she gotta go. Told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night. You're my African girl. I wanna beat on the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces of spy on you. You're my African girl. Let me beat on these African drums on you. I'm your African guy. Need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula. A formula. Basile unive formula. Formula. Baby girl, you're my formula. A formula. Basile unive formula. A formula.
Now.
Number need to make call. Na pina swag zako damn. Kama dead low. I'm in dead low. Na uko nye mwadi for beba. Kethani city ya matatu oh. Liga high heels na crop top bay. Wacha ngu perform mana home kuna rain. Hey baby mama I'm on my way. Manicure, pedicure, bills I pay. So city na kunyo na silewe ma. Kwa kuni mechizi nuza nyumba neke shiba ba.
So city na kunyo na silewe ma. Kwa kuni mechizi nuza nyumba neke shiba ba.
Kwa shiba nipe number. Niko kusoma kisha tungani. Nchupatani baki rungani. Kisha ukuja keja badai. Ya msupa nipe number. Niko kusoma kisha tungani. Nchupatani baki rungani. Kisha ukuja keja badai.
Yeah.
Baby, yeah. DJ.
Who got me spinning my story?
Who got me spinning my story?
Mami, you go find, don't worry.
Mami, you go find, don't worry.
Akuna no makuna ngori. Usi jam sana, she get more. I'm looking fly like a butterfly. We on a pepe ruka. Kila fizi ya nataka kukukuta. Cause you are so beautiful, my girl. Lakini unanchanganya, baby. Una machali wengi, friendly. Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Vina kupenda, baby, daily. I gotta kiss you, baby, daily. Let's see my niggas show my baby. I'm so jealous. Got me spending my story. Mami, you go find, don't worry.
Shendege, ukawaone wazazi nyumbane. Watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone. Harambe.
Baby, come, how to pour a mocha, pour a mocha, tum, tum.
I travel down the streets. I seen a lot of tea. I seen a lot of women. But more than you walk on to.
Wanataka this, wanataka that, wanataka mina, mini, where we do, baby.
So, nitafanya harambe. Nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbane, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe.
Yake kama mzungu ukimuona lazima ya kudondoke mate anavyodatisha madonga na mabaro baro ukijiliza eti unataka pona mpaka uoge majero jero mtoto high class mwele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga yani mtoto high class mwele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga.
Kenyan boy,
Kiboko. Sijamuona kama
Na kama vile unavodunda ukitembea unafanya nikutake take kweli mola kakugumba unateketea viloko lip lazima nkukate sijui ka unakopi yamini nani mitaani moni ita OG unataka vipi ya toti iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi na jinsi na voli kidi likidi kana komba naifanya kana digidi digidi uchikidi chikidi ana digidi digidi mashode mengine sari ni tibi tibi tibi
toto kiboko kiboko huyu mtoto kiboko kiboko yani kiboko sijamuona kama ye 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 yani kiboko sijamuona kama ye 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 yani kiboko
majina noma tu kwenye IG hazifanani tu kwenye IG wanajifanya katuma VIP na mtaani ni ma-IP wanachota sana kwenye Insta, Snapchat ama Twitter daily wako klabo kata maji na keja yake ilikatwa maji wakipanda denge tu ma selfie wameshinda mbaka wale wa safi wanatumix tu kama coffee na daily morning kama shafi
wanajichocha 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 hawana kakitu wanajichocha 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 wanajichocha
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni, aje
Ainama,
mama
inuka,
baby shota
Ainama,
hey hey hey,
shika mkoto,
onyesha ulivofunzo
Ainama, hey.
So na shukuru niko sawa, so mina vimbada na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
vimbada, 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 vimbada,
energy,
sinaji,
sinaji.
Kwa na wale alonifanya silali jua kali nitafute